sifa nzuri tukufu sana. Kenya inchi safi unayoipenda, Kenya elimu yangu inayopenda sana, Kenya maisha yangu inaipenda sana. Iweje leo tunapigana wenyewe, iweje leo tunatesana wenyewe. Hautaki kuona mwenzako jamba sababu ya siasa. Oh, hautaki kabisa kusikia kabila fulani sababu ya siasa. Hautaki kuona rangi tofauti sababu ya siasa. Itakuwa vipi sasa, umelelewa toka zamani ukiwa wa umoja, shule za msingi tumesoma pamoja, za upili tumesoma pamoja, vyuo vikuu tukasoma pamoja, mwisho tumeajiriwa, kila mtu na kazi yake. Iyo yote tumeasoja ma Kenya, I Kenya, Kenya ndiyo inchi yangu. I love you Kenya, I love you Kenya, I love you Kenya, I love you Kenya, you are my country. I love you Kenya, I love you Kenya, I love you Kenya, you're my resident. I love you Kenya, I love you Kenya, I love you Kenya, you're my people. One people, one nation. Yeah, usimame sote kwa umoja, tuwache kupigana vita zisizo na msingi, tusimame na amani mpaka mwisho yetu.